okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ki Initiative for Social and Economic Rights ISA kuzudde nti abaana basoma bitundu 6-10 wakati w'emyaka 35 tebalinnya masomero ga nassare. Angela Kasule Nnabwowe akulira ISA ategeeza nti mu Uganda kyenkana omwana omu ku buli 10 yasoma mu nassare, etegereka ate ebitundu 6-10 bo tebasomera ddala nassare. Ekivaamu be baana bano bwe batuuka mu primary basanga bannaabwe baasoma dda, olwo ne baddingana ebibiina ne beetamu okusoma ne bawanduka. Nabwowe era mwennyamivu nti gavumenti teyina nteeka mu mutendera gwa nassale mu masomero gaayo, abazadde ne basigalira amasomero g'abwannannyini agasaba ebisale ebya waggulu nga mu Kampala agamu gasasuza abaana akadde kamu n'emitwalo 75 n'okusingawo buli lusoma, abatazisobola abaana baabwe ne basigala awaka. Mukwanukula avunaanyizibwa kusoma kwa nassale mu minisitule y'ebyenjigiriza ng'ono amyuka kamisona Hajjat Safina Mutumba ategeeza nti gavumenti emaze okubaga enkola enaalungamya ebyensoma bya nassale.